yugwa busoka.
Ewe sawa, diri meka.
E sawa ndara, e yokuncho.
Fuka, yivesta uo, ni ya mtieni momo. Nga wesigamu akapia, akataika wansi wanusuluku. Oingiza magoba, uliruna ku, osobola nukwe tolera yu. Akapia ku, unawona uoke endira. Nigaba star, chikuminka gana itanu star. Musavu hash, uluonde ku. Yivesta, uwako zesa MTN momo app. Enko lanomu kwa kulisu. Biko belirua, MTN, awalala, tituko mezekeka.
Soga One Radio, tulungamizi kwa chitongole. Echa Uganda Communications Commission. Ulcers, prostate mubami, abami abanafu, sukari, pressure, abakuwa stroke, endwadde zitawanya bachala, ania, ebifuba, n'endwadde endala. Ngabasangibwa ku Catch Road, kuchisa cha Mkama Akedi, omwaliro gw'okubiri. Bakubire ku noti musanvu noti noti, musanvu musanvu, mwenda tano, abiri mubiri.
Nakuru, chenda, katolezi mukanga, Soga One FM, omwebwa usoga.
Soga One Radio, tulungamizi bwe kitongole, echa Uganda Communications Commission.
Mwasuze mutiano banafe abatuliriza, edda chikeriemu ya ise kusawa emu enchona kuruwa lero, oli kuchenda kaumuza mukaga. Soga nfama kade, kama uli ya muluganda, nze Ivan Wega msajja tagere Rwanzalo. Waliwo omwana omulenzi wa myaka 12 akubiddwa laddu ne mutirawo. Ekikangabwa kino kigudde ku kyalo Bulugu y'ekisanga omugomba y'ebuyanga mu district y'e Bugweri, era kigambibwa nti omwana ono yategeera ekiseke erya Medi ne banne bagenze mu kisenyi kye wakatanga okulongoosa n'okusaba ekifo bagenda okulima olunaku olwaleero. Wabula badde bakyali mu kisenyi eyo, enkuba kwe kutandika okutonnya eyabaddemu okubwatuka kw'eggulu gye byaggweredde nga laddu emukubye ne mutirawo. Kaakati nno twogeddeko ne ssentebe w'ekyalo kino amanyiddwa nga Kibayire Muzamiru, n'agenda maaso n'okubeera ng'alambulula ku nfa y'omwana ono. Ivan Magemeso yabaddeyo.
Nagalaku kyalo kino ekye Bulugu lwatandika okumyansa olukuba omwana abaire ali kuwakatanga ng'ali kusawasawa kugaine bamukobaija tugolole yakoba ati kamale ng'akabimbi kano munange eriyo omwami mulala gibeeta Judi yenamukwasija tugolole yabanga akasigaire ati kamale ng'akabimbi kano ndikola ki ndikwida abaire yakatambula kwetikenga itumi akakuba kamyansa kabwatuka ajira okulinga enuma y'omwana gwava okwogeranga naye omwana ali wansi yaseeta kuwali ajira okumwagaana ng'ali abaatanga ye ng'amaze okufwa omwana ono kweza emyaka nga 12 era mu maka gaabaire akuumibwamu abaire akuumibwa mwami Kira Mawazi. Omwana ono ayeta mukazi we asenga era abaire asaalibwa eggulu bukoona sebo yakale balikola nteekateeka yakugenda mugenzi ono okumutwala ewaibwe kubanga iseni maama we baba baafwa kale bano baasenga baagaba n'abaana abo.
Mungeri ye mwenti sanenchu kwebeabu utikida batuze kucharuka jubu wechisangi wenawa ikoke mudiswi kichie kalira kaunge skona kore guro. Omulenzi ya badalunde ente wa maika 17 ya kubidwe guru na firao nente je badalunde na yunefa. Omulenzi ya fude ya tegele kisenga chai wa miaka 17 erango onumutabani wa Fred Mungeri. Omutuze kucharuka jubu wechisangi wenawa ikoke mudiswi kichie kalira owafe Joshua wako ya baddeyo.
Mwanamu gere, kamu etachiaye, ulu kubaru mkuba, nesa hawe hile, onte mweza kuhiliri.
Aka kubaka kuburu mananga vile kuwaya, nafuira o nonte nafuira o, yochaye.
Kuhinawe na hiko ke, sinziro chikolechi baire o, kuwanga tube tukisuvira, mwanabaya vile kuwaya, maiziga na gariku kwa gariku mesioti wachi, kwa vile kuhuliro mna isafuire.
Hile, abaire o miaka,
ngai kumina msanvu,
kumina mnana, era abaya vile kuwaya. Lulu kuba, lukubire ye lukuba nonte na kwedi, hain gate kumpine town council. So ni tubanga, tunakuhaire inabantu banjino, tunakuhaire.
Mpabu ijeruma ya tanasinga wino ya kansala wechitundu chino kuluchikora district eye kaliro. Akakasize njegeno, wabula nasaba bantu bulijoko kumanga, mubisera binebien kubetandisa okufudemba.
baila ikuwa yente okuchibali yeyo ama ize gatandi kilo kutonya nigakubo mwano yo nafuera o ahamo nonte yena nafuera kubirizia abantu nti singango ikende abanga tandikire tugezie kuino okupiato mchibali tuzweyo tuiro kubukalu oba tweigama hanto ya tumaite nti hali safe nevalia e government ya Uganda ntefile yo ino kuwaneka angaifo ya public gamba angama somero madwale na magombolola bai kuzimba era nibateka kovulaita ninga restazovo ayo watibumala kubirize government Niteji banga chisoboka babe kuteka wa muhatu ogundi ogusobola okutuyamba in case ngaira tingare stazi jino tejiri kubizimbe vya government vyonka ayo kuboneka anga jiyamba na banta bandi abenja ulo kuboneka anga jivatasi kule liyoti ndiyeyo
Ate boba na chibina chena le mwavuganya kubifebi enja ulo kuluchiko uluko uluwe chibina Ulumanyidwa nga Central Executive Committee SEC Bala ajana uluwaba mkubanna wabata niso kweka abalonzi Wakatinga akaluka kubie kodi China jukwa antio kulonda kwa SEC kwa kubie ronge na kuzumwe za abiri mmusamvu Nenga abiri mmunano mwezi guno mchisawi kororo mkampala Elaba mkubavuganya baga amanti abalonzi wata niso kubadusa wanomunda mguanga Nganaba mbaba tutema wanga anga Kenya Okuba kwekeyo Kingi Siza Mulenga Nebo Kakuru abamu kubavuganya bayi kubidde enduulu eri President Yoweri Kaguta Museveni nga ye ssentebe w'ekibiina ky'ennali mu ggwanga okuyingira mu nsonga eno ey'abamu ku bakukunavu abatandise okukweka abalonzi.
Oba oli candidate ng'olina amaanyi osobola okukola akalulu mu Uganda lwaki tukakakolera ku musana lwaki oyagala kukweka lwaki oyagala kutwala abantu bweru mu budde bw'omuki obudde obwo kuronda
obalaba abawuku baba tutte bana Uganda banaffe ibifananyi mubiraba banaffe baba tutte nga twetaaga okubanunula waliwo abasindikide mukuru mulenga wano siza abalege kububaka obuliwo babo basajja bafomulabo musajja omukuru nga yebase nga ali muwambe
kuti twawandikide ki tanga odoi naye kati baba twarashi ebweru kati zonsonga zaagala presidenti
Wabula Michael Mawanda omuku bavuganya ategeza nti akalulu si muzannyo nga batandise okulajana tebandi etabye mu kalulu kano kagamba nti kalabika akabayinza obuzito.
Twafuna olukiiko n'abakama baffe ab'ekigombe kya NRM ne bategeeza responsibility y'okutambuza abalonzi na ba supporters baffe b'ekigombe yegenda okubaleeta ebatutuuse wano ekororo batuyite twogere nabo te ntugende mu kalulu. No, politics singa kuzina mazina mtu olina okugenda wali n'ozina ne balabazinye obulungi eriku politics ziri mu kuweereza abantu nemwandu ki abakaka mabasobola kubatuuzaako obuweereza tituli mu lutalo nti mu kuwaana era saagala abantu abajja ne babuukira ekifo lwa kubanga bawulidde nti ekifo weekiri nange nkyagala
Ate wakati nga bannayuga abaana batandika oluwummula olwa ttaamu eyookubiri poliisi ekubiriza abazadde kukuuma abaana baabwe omwogezi wa poliisi mu ggwanga Vande Kituma Lusoke agamba nti emisango gy'okusobya ku baana gitera okweyongera naddala olw'abasseduvuto okubaswama mu biseera bino eby'oluwummula Vande Lusoke ategeezezza nti abazadde bandikuumye butiribiri abaana baabwe kubakaggwa ensonyi n'ab'enganda abatera okubakolako ebyambyone
Bwe bava mu masomero ne bafuna holidays kosi badda waka. Kati ngaffe polisi tuyina ebintu ebimu bye tutera okulaba. Tugezeko okutangira obumenyi bw'amateeka obutuukibwa ku baana. Nja kusooka n'ekintu eky'okusobya ku baana. Sexual abuse. Buli baana bwe babeera mu holidays bafuna okusomozebwa nti bakagwa ensonyi bwe bateekinga advantage. Kubanga abaana bano abasinga baba bavudde mu bisulo naye kati baba bali waka mubatuma ku maduuka. Agenda muzichacho okusaba so mungeri eyo nosanga nti bwebudde buno bwosanga nti bakagwa ensonyi bano bwe bateekinga advantage waliwo n'abaana abasobezebwako betwaliise ba guardians abantu abaali badde balabirira abaana ate nosanga nti bebasobya ku baana
Poliisi erera budde abazadde abakuba abaana kibooko mu ngeri y'okubagonjula nti kino balina okukikomya kubanga amateeka agenda kubakolako. Afande Kituma Lusoke erera budde n'abazadde abakozesa abaana emirimu emizito egina okolebwa abantu abakulu okukikomya kubanga nabo baakukwatibwa bavunaanibwe.
Edda abaana baabayisangamu embooko naye kati olina okukkiriza nti etteeka lyakyuka era tetwagala tukukwate. Otandike kutuwa excuse nti fe kuvada abaana bakubibwa afande fe nze mbadde sikimanyi nti sikirizibwa kuba mwana wange naye tukuleka tugoberere teeka.
Ateo district ye bwikwechali n'okusomozebwa okw'amaanyi okulaba ng'eyitimu ebyobulamu naddala mu bitundu eby'ebyalo saako n'okwongera okusomesa abantu anaddala bakkiriza mu njiri emanyiddwa nga mukaaga mukaaga wayitibwa njiri nkalu ebagaana okwenyigira mu nteekateeka za gavumenti omuli okugenda malwaliro okugemesa abaana nga ne gye buvuddeko waliwo abamu ku baana abaafa oluvannyuma lw'ekirwadde ekyamulangira okuzinda district y'e Buikwe. Bino byogeddwa Sister Bernadette Nabuuma abadde akola ng'akulira ebyobulamu mu district eno bw'abadde ayanja alipoota namutayika ku mukolo ogw'okuwaayo yaafiisi eri omukulu Alan Katamba Dr. Kakati nga yakulira ebyobulamu mu district y'e Buikwe.
Tulina eddiini gye bayita ey'enjiri oba 666 etettanira bujjanjabi oba enkola zonna zonna eza gavumenti. Si bujjanjabi bwokka naye tebatwala n'abaana ku masomero n'enkola eza gavumenti ezisinga tebabalibwa ebintu bingi bye batakola ku lw'eddiini yaabwe. Ne mmubuulira nti enzikiriza yaabwe eyo abaana kyatuuka ekiseera immunity yaabwe oba obukuumi mu mubiri ne bukendeera nga tebasobola kulwanyisa ndwadde ne bafuna obulwadde obwa measles ekyabaleetera abamu okufa.
Gidongo Peter Wasemei amyuka akulira abakozi mu district y'e Buikwe ajukiza akulira ebyobulamu mu district eno omujja Alan Katamba tuwagendedde mu district y'e Buikwe engeri ebitongole bannakyewa bingi ebiyambako district eno mu kitongole eky'ebyobulamu era amusabye okwongera okusaka ebitongole ebirala basobole okwongera okutumbula ebyobulamu mu district y'e Buikwe.
We want you to get used to them. I know that as you come in, there are new processes, there are guidelines, there are code of conduct that these are professional officers. Remember that these are science scale, the very prime team of the president, to the extent that they had to get affirmative action in terms of a salary enhancement so that they are able to deliver services. I want to tell you that we have partners who have been supporting us in various areas. Among them is Morab. Morab has been a very key partner in this district. We also have others. We have World Vision. We have Water for People.
Ye Alan Katamba ategeezezza nga bagenda okukola obuteebalira okulaba nga bannakazadde b'eggwanga Buikwe bafuna obujjanjabi obulungi bongere okwesiga amawulire ga gavumenti balekera okuzaalira mbamulerwa. Mu mbeera eyo agamba nti ayagala okulaba nga amalwaliro ga gavumenti gonna gafuna abasawo abateekeddwa okugabeeramu bannabuikwe basobole okufuna obujjanjabi obusaanidde.
Ngenda ku makinga sure nti amasulwaliro gano gabeera n'ennamba y'abasawo egalina okubeera nabo. Kino nja kukwatagana ne Chief Administrative Officer wamu ne Human Resource tulabe ssente ze tulinawo tusobole okuba nga tulirekruitinga abasawo bano nga bwe kyetaagisa kugamba tube nga tulina abasawo abamala abasobola okuba nga b'offeringa service eri abantu baffe.
Wakati ng'empiira gy'amasaza ga Busoga gigenda maaso ye Katuukiro w'essaza erya Bukono Oweekitiibwa Mwanda Mike asabye abakono okusitukiramu okusonda ensimbi ezinayambako abazannyi mu mpaka zino kubanga mu kiseera kino ttiimu ya Ndibanga etandise okubayinza obuzito. Mwanda agenze maaso n'asaba abakono abali mu mpaka zino okukuuma empisa okwewala okugibwa mu mpaka z'empiira ate bafuirwe ng'essaza. Owaffe Mwagale Ali yayogeddeko ne Katuukiro ono.
Bankono yandagire okwa batabane be ne abambeza bayidukulu na buli mtu zene nali mbukono chone ekisera ekyo kusitukiramu okuwagira timu ya ife banange oba yantu mire mwena mwena musitukiramu buli we chikumi wo mtwalo we milioni we imeka tu agire timu ya bukono okusobola kutembeete etimu buyaka kutuwa kuntiko kulunota kumalirira kumalaku pia kumagati so musitukiramu aye ne bigandiko biri kuinda okuwa timu enkizo esolu za sene dino yemuli baidaba city so nezo bisawo kino yemuli okuvwa eri baba wife nkono body frame muti aba agangale
Una gabe ya mawili la gesigika. Era masengende. Agagama kubuli mwotu.
Gakutu sibu waku.
Nana habu mouthwash. Ile dagale tufu. Yenega kasa mkuja njabe nduwa deza amanyo. Amanyo gakuruma. Bosa ye chocha. Obe jinyo gaga sanyalala. Bosa nyo bamulu saisai. Obu gaiza rudarumu. Senyesa nana. Na iwe gende deza abafiri. Teba kuguza kapa mkutia. Musange mfama sazo na. Nana. Yaka kasiwe National Drug Authority.
Awamu ne better life. Aba kuguka mkuja njabise dagala jobutonde kundwa denkambwe nga ulcers prostate mubami abami abanafu sukari pressure abakuwa stroke endwa dezitawanya abachala ania ebifuba nendwa dendala ngabasangiwa ku catch road kuchisacha mkama akedi omwaliro gwokubiri bakubire ku note musanvu note note musanvu musanvu mwenda tano abiri mubiri
Naku Chenda Katones Mukaga Busoga One FM Omuyugwa Busoga
Busoga One Radio Tulungami zibwe chitongole Echa Uganda Communications Commission.
Dr. Waiswaziwa Ediriso wa Chinese Herbal Medicine ategeza abantu wenda mutumba ne mirirwano tyonna ku lwaliro okulwiri ngenda kuzomwezi 19 mwezi guno gwo 8 ajja agenda kubera okudwairo liye mu maso ga Kisiki College okumpi ne Bugadde Sako. Dr. Waiswaziwa ajja njabe ndwa domuli pressure, sukari infections, prostate enlargement, ebizimba mu nseke, ebizimba mu nabana, ensigo, abakyala batazaala ne ndwa dendala nyingi, ebyuma ebijja mu okusanyalala ne bipima pressure bya bwerere okebera mbiri gonda kwa mtwalo gumugo. Ate ekyuma ekijjamu omutwa mu mubiri kya mutwalo okumanya ebisinga okubira Dr. Waiswaziwa ku simu eri 0772 65 13. Essimu eri 0772 65 13 ne 0703 99 73. Kakira Sugar Limited, kampuni ya Kakira Sugar Limited wamune Busoga Sugar Cane Growers Association BSGA ngabakole wamune Jinja City bategeza balimi bebikajjo naba bitambuza mwenna nti bagenda kutandika okuddaabiriza enguudo zino Musubi Road mitundu bye Mafubira, Idwege Kigusu Road ye Mafubira, Kigaire Lwalanda Tunda Road ye Mafubira, Kagera Central paka Kagera Chidiope, Main Road Wabulenga, Namansa Chief via Muyondo's Home Road, St. Waliendo Road, Lake Oiro Road Olugwenda Kabango, Namulesa paka Bufula, Megadi Road, Wachitaka Idogoro Butiki, Wachitaka Kayunga, Chamagwa Butiki Matara, Bususwa Road, Bwekula, Wachitaka Nakabango Mawuta, Okoteka Kolugudu wa St. Andrews paka Nakabango, Rwanda paka Kachira, Ntongo Road paka Kagera, Buyala Namizi Road, Kagera Chomya Road, Chivubuka Namizi bitundu vye Budondo, okoteka ko Bufula olui okuyita mu makaga Tebe Inkana, Budondo bagenda kulukola Bufula paka Bufula Primary paka Kumutala's Home, Budondo Buwaji Buleba Road Chomya paka Chomya West, Chirondo paka Buwaya, Muguru si paka Buwaya, Kizinga paka Kazibe Budondo, Chibibi Church paka Kunairo bagenda kulukola, Buyala paka Namasirike bagenda kulukola, Buyala Chomya Primary School paka Mpumuire ngoyise kumakaga Kisambu lugenda kolebwa, Jishebi Road lukolo Namalere Kagera Kidobe na Wangoma Kagera okoteka ko Ntogo paka Kagera. Era kampuni ya Kakira Sugar wamune Busoga Sugar Cane Growers Association nga waliwo mune Jinja City bamaze okulongoosa enguudo eziri ku lukala luno wammanga, Wachitaka Kalungami Kabembe, Namulesa Mawuta Kainogo Gabwekula, Kalungami Musima, Rwanda Main Road Waliendo okotekako Muyimira Road, Simya Road, Munaza Road, Nakigo Kalungami, Owere Kabembe Musima okoteka ko Arab Kazinga ne Nakabango Mawuta ne Wanyange Road, ezo zo zimazo kolebwa. Ababu Gembe Institute of Health Sciences bachagenda maso n'okuwandiisa abayizi abandi agadde okusoma busawo mu lusoma luno lwa August intake. Bano basomesa certificate mu NRD Nursing, Midwifery Pharmacy, Medical Laboratory Techniques okoteka ko Medical Records and Health Informatics. Ababu Gembe Institute of Health Sciences baina diploma mu clinical medicine and community health, baina diploma mu medical laboratory technology, diploma mu pharmacy, diploma medical records and health informatics. Bano baina yo kosi kale ziri entonotono bazite basale n'olwensonga yo muzadde boboli ongo yugala mwana wasoma busawo mutwale ku Gembe Institute of Health Sciences atwandigenze ku somero noyogera n'abakulu tomanyo inzo kufuna ku basale okwewandisa kugenda maso kwa mitwale 5 joka era admission forms ziri ku somero obasi kyogenda awo enna wanyago ekamuli ku Kameze Drug Shop ogenda kubera ngo sanga admission forms kuba ku 0708 10 83 ne 0705 0609 93 okumanya ebisingawo. Kinera kiva mu Kakira Sugar Limited. Abaka Kira Sugar Limited nga balumu ne Busoga Sugar Cane Growers Association okoteka ko district ye Jinja bategeza mwenna abalimi b'ebikajjo naba bitambuza nti bagenda tandika okukola enguudo zino eziri mu mbeera embi. Oluguudo lwa Mutayi ndigenda wa Ebuenge rugenda kolebwa Ngobi Aruna Mutai Kamuli Road rugenda kolebwa Kagoma Farm paka Kagoma Central Namalili Road Madivani agenda kulukola Kabaganda Road agenda kulukola Okoteka kwa Chisala Road Butangala E Olugudo Luve Butangala Okude Kalebira Olugudo Luve Butangala C Okutuke Muguruka Okoteka kwa Olugudo Luve Butangala Okutuke Maga Maga Kagoma Farm paka Buwerero Namalili Road rugenda kolebwa Okoteka kwa Olugudo Luve Mbitundu Bye Chiko paka Eri kuchisawe chentinda playground ya busede bagenda kulukola Kanama na katirodi ya busede lwakolebwa ne Chiko Primary School paka Kanama mbitundu ya busede na lugenda kukolebwa. Engudo endala ze bagenda okukola mulimo olugudo luva mu bitundu by'Ngenga okugenda ekigalagala okoteka ko Namazala Lukonko Madivani Estate akubona abona Joadu Banyomu Road lugenda kolebwa Iwolo Town Council ogende buwala mu Kisenyi ebakite buwala Swamp Nabukosi Road na SMS paka Kayalwe B na Kajjo paka Bulugo okoteka ko olugudo oluva Erwanyama okugende Bulugo na Kajjo paka Nawanyago bitundu bye Buyengo bagenda kulukola Buwabuzi paka Namisota Buyege Road Estate lugenda kolebwa ne Kayita Ndovu paka Buwabuzi Buyengo no lugenda kolebwa Kakira Sugar Limited wamune Sha Sugar Ken Busoga Sugar Cane Growers Association ne Jinja District bagamba tubamaze okukola olugudo oluva mu bitundu bye Mutai okugenda e Kagoma ne bongera okubakubiriza okukolagana nabo basobola okukola obulungi enguudo ezo zonna. Mipa International, ekitongole kya Mipa International kiyisa abazadde mwenna balina abaana abandi agadde okusoma obusawo mu lusoma olwa July August intake okugenda ku ofiisi zaabwe muwandiisibwe musobole okufuna basale ezabaagala okusoma obusawo buli kimu kyasasuddwa dda gwe twala butwazi mwanawo bagenda kumutwala mu ttendekero asoma obusawo nga talina kintu kyonna kyasasudde mu ngeri emu bawandiisa n'abaana ba primary 1 paka P6 abandi agadde okusoma ku bwereere kakati n'okumanya ebisinga wa Mipa International batuukire ku ofiisi zaabwe okuli ezembika opposite chenda mwezi kumpi ne Flamingo Bar eiga nga bali ku Jinja Road okulina na Dr. Bitira ebusia aba Mipa International bali kumpi ne Nero Guest House ekamuli basange mboga Don Petro Station bunako olwokusatu babera ku office eiga nga mama Mipa yinyini abeerawo bakubire ku 0752 97 anamunya nkaga munya esimu eri 0752 97 anamunya nkaga munya ne 0772 97 Sanvu anamunya nkaga munya. Omuyimbi Juma Mulokole ngaliwo mune David Rutalo bakutusa akakadda nyuma live concert rukoba kulukoba bagenda kuyimba nyimba zaabwe zonna okuva batandikira okutuusa olunaku olwaleero era David Rutalo wakujja ne bandi ye yonna tosubwa bazinya basanyusa emizannyo egisese mpagazi obugali n'omupiira wamu n'abayimbi abala bangi batandikidde Makanga mu sente Buyende ngenda kuza omwezi mukaaga omwezi ogujja ogw'omwenda olunaku lugenda kubeera lwa mukaaga ate ngenda kuza omwezi musanvu omwezi ogujja ogw'omwenda olunaku olwa Sunday bakubeera ku Grand Park Gardens e Bugembe opposite ne Cathedral Church ba kumalirize Kagumba mu kisawe Kamuli ngenda kuzo mwezi 12 mwezi ogujja ogw'omwe onda onaku lugenda kubeera lwa kutaano okuyingira ebivulu byonna kwa mutwalo gumu gwokka emitwalo ebiri VIP ate meza ya mitwalo ataano emiryango gya kugula nga usawa 12 ez'olweggulo okubookinga tiketi oba tebo kuba ku 0753 76 39 01 esimu eri 0753 76 39 01 biwagiddwa The Answer Foundation ekitongole ekigiriza emirimu gy'omutwe kisangibwe wakitaka mu Jinja City ati kino kigamba nti Kakira Sugar Limited kampuni ya Kakira Sugar Limited wamu ne Busoga Sugar Cane Growers Association bategeeza abalimi b'ebikajjo n'ababitambuza mwenna tebagenda kutandika okuddaabiriza enguudo zino nga bakozesa ebyuma bya kampuni bakola olugudo oluva ennanvu naano b okugenda mu bitundu by'ebuzibwa ewayibuga Muluka bakola olugudo olwa Main Road olwa Nanvu nano B Nanvu nano C paka Bugoba itaka ibo olupaka Kalungami okoteka ko Kigaya Center okugenda bitundu bye Bukapala lugenda kukolebwa ewayibuga Kimanto Mosik okutuuka ebumanya lwakolebwa duno luli bitundu bye Bukanga na Kavuma okutuuka e Kasozi eirongo lugenda kukolebwa Nabulagala paka Ikonia Enawa mpiti, lugenda kolebwa Bukona Farm bakulukola okoteka ku Kaliwa Primary School paka Bukutu mwenda musabiddo okolagani wamu ne kampuni ya Kakira Sugar Limited nga bakola enguudo ezo.
Busoga One Radio. Get the Busoga One Go app now and stay connected 24/7 with the Busoga One Go app. You can listen and watch us live anywhere, anytime. Get the latest updates on news, entertainment, and more. Access exclusive content and behind-the-scenes footage. Download the Busoga One Go app now on the Google Play Store or visit our website at www.busoga1fm.com. You can also catch us live 24/7 on the Afro Mobile app, your TV channels app, and on social media. Follow us on Facebook at 90.6 FM Busoga One, on TikTok Busoga One Radio, on YouTube at Busoga One Radio. Busoga One Radio, Omoyo Gwa Busoga.
Ronaldo just scored! Kylian Mbappe, Yamal, Harry Kane, Cristiano Ronaldo, Victor Gyokeres, and Alan Okero!
It's Mbappe coming on and scoring!
From the Bowl of Africa to the heart of Spain, StarTimes brings you football action you need! Season 2025-2026!
Alan Okero!
Starting August 15th, La Liga, Bundesliga, Saudi Pro, Carabao Cup, and our own StarTimes UPL returns only on StarTimes! Subscribe to StarTimes Classico Smart Bouquet at only 36,000 shillings monthly to watch live on World Football Channel and Sanyuka Prime for Luganda commentary. StarTimes Football, Kubeira Isi.
Ese muchi kati rino boyo ndo litaku liva kubuve screen tabona bana ache semu kino chinzi sinye kan chimene wati lemfero mulundi mulala
nansi kombi buzibuchi
munaba afere isimu
ebyo byemba kobanga mwe wala abafere nga masimu mugatola mu Dalton Phone Center mu kibuga idinda
eranga main branch yaiwe eri kuni some road west corner kuchizimbe chimyofu ngoja ku Centenary Bank baba na maduka abiri okulingiza Toto Petro Station awali stage yembi kongereri soka Yamasimaga Infinix ni Tekino Aterio Kwiri Yamasimaga Samsung ni iPhone Ate wale kuchize mecha Dr. Ibisibwe Wana balina weiduka Ate iduke disemba yo Direk Main Street Okuli ingriza World Crane Bank Gerama duka kuna kuna ga Dalton Ubuna utia drops ingande ubira kuli ya wo Toja kuiduka liona liona Awasira tia drop
Jogla ni Dalton kuzio msamu 0 isatu Mkaga na itano Ata na muenda 0 msampu
Sanya radio bingo bingo Kubusoga wanu kwetu suwa no bingo
Sanya radio bingo bingo Kubusoga wanu kwetu suwa no bingo
Zana radio bingo Kukusoga wanu wetabe iwe mukazano
Alwaide baba mama singa dada Koze sentu mbibi lidonka zana
Tuangulo vukaide we sente mama
Buni muntu muanguzi Nibusoga one radio bingo Nika star ibidi muna nandala Star mkaga hash Kumukutu ogwa Airtel na MTN Koze sa enku mbibi lidonka Tamu piniyo onige okay Busoga one radio bingo Ewa girwa Akzela gaming technologies Yalunga mizibwa Uganda Lotteries and Gaming Board.
Omoto kukuluma, musuda magulo. Obo uliromuliro mubiri gongolamba ilowile, obo ukulumu eningo. Nuhubulezi wa chokomel. Buongera amani mbasirikale bombiri kwa. Baruani sendo ere dikuluma, nedo. Edienzo kukosovula mwa. Chokomel, yakakasiwa National Drug Authority. Iwamu etaga, mwagane mudifamasi, ni maduka gatundo ubulezi. Mui wanga liona liona, ate iwalu mwamaino. Uli isaru hilo lala, butaye chinogo gweweche changagasa nalala. Amaina agavuba, oba agagari mwebituli. Ibibuna ibiru Manga wose ni bibamu lusai sahi. Oba, ngoo na kanwa. Sine sana na habu mouthwash. Toja kwa indyo saa. We wala abafere. Bata kuguza kapa mkutia. Ngoo jeta kamyo. Kaka sanga. Ogula nana mwene. Tiba kuguza chifana na nana. Obolezi choko melo habu medicine. Ni nana habu mouthwash. Buona buona buaka kasima National Drug Authority. Elango buaka na madifamasi. Ni maduka katundo obolezi. Mwi wanga liona liona.
Waita karaundi ya kandi
Bro, karaundi ya kandi Otukuri ile bia, mchomo, chimele
Iyi muna, mgoli kusansani ya inolero chi
Rigo Paints, ekule teire Gata u mobile money Wangula, omutu alumulana lukumi Eda mobile money Bogula lanji wa Rigo Paint Erita abiri, nerita ina
Kastofu na kadi mchikebe, takula, wabone kodi, osindike message, ngowandike chigambo gata, G-A-T-A, lekao space, otemu kodi, osindike kumukaga itanu mnane itanu, lanje singaku, style singaku, nisente di singaku, Rigo Paint, nebi senge wijenda.
Oruva inumoru oku ereza abana Uganda emyaka abiri n'omusanvu gyenkula akulana. Post Bank erikukyusa erina eranga buti ni Paul Bank. Aye waire erina liri kukyuka empereza ye ibwesiga irenga n'endala. Aye idukira nti Paul Bank eno yamuna Uganda. Yabana Uganda. Erezi mbibwa kulwabana Uganda. Tuingire mu pau twena twena. Post Bank erunga mizibwa bank enkulu ya Uganda. Sente daba customer dikumibwa deposit protection fund ya Uganda. Okutuka ku milioni 10 amateka n'obu kwankulizo bigoberere.
Fit for Mega Switchinga on wa wulamu Castinge mungalo Lumba hustle na low Boxinga life unga Tolina na fear Castinge ofune boosti Yo, oya gala goldi rush wafuwe Oya gala red rush wafuwe Ulira boosti, ulira Funana, funana, funa boosti
Funa Boosti ni Sting Energy Drink echokunwe chikuwa amani. Ngane mpoma yacho ekwiza buyaka. Chaga na mwiduka ni naliono kweto lole iganga kuku mibiri donka.
Sting, life switched on from the makers of Pepsi.
Aba MBN Clinical Laboratory bategeza abantu mwena mwena nti baline mpereze ye chikugu eyo kukebera mu laboratory daiwe deidinda. Bakebera ndaga butonde COVID omuli PCR ni antigen tests, histopathology tests, amadi ya gazala, eraba kebera ni viral load okumanobu ukabumeka obuli mu musayigo. Bakebera amani agechi sadana agechi kazi ensigo amasava amanji mumubiri bakebera sickle cells, cancer, owaba aminaba chala, bakebera nobubi, bakebera ni ulcers. MBN Clinical Laboratory bali kumairo mbili Mujinja City kumpi na isundire ya mafuteri ya Total kuna Masagali Drive. Kuba ku 0750 munana mwenda mwenda musanvu itanu zero. Oba 0775 ndala mwenda ina musanvu ana na ina.
Chii. Tibi woma. Mbakubi yenga tujele. Ono na gazize mpaka. Kala haka foka luunji na kari ya mlulala yibuduweni wa mwiganga nenda kuliawo.
Akafoko liko ogera kuba keta Baba Restaurant. Kagani wa iganga, roundabout esoka. Nga wakangira iganga, ngove idinda.
Awe isara weri womira. Anti mafumba buli chika chiamiri. Banabenda pilau, oyenda buffet. Kupakinga, oba kulira wena omuchifu. Balinabu koktairo womulembe. Ate chindi chena zuile. Niboja no mungagaru wago, akafoka kuwe sejitiwa. Buti mabaline nkungana. Birthday parties, baby showers. Mweta nila akafoka no karikana na kuonka muiganga. Na akasingu okunila. Ate inga kanina services. Domo lembe. Baku vileku kuzula msambu ina muenda. Ina ina isatu. Msambu mnana. Obaku WhatsApp. Kuzula msambu muenda ndala. Ina isatu msambu. Zula mkaga muenda. Akafuba keta. Bava Restaurant. Kumlanda B. A ganga. Once in basement. Mukagwa, bata kukuza isimu chikuangala. Ate kubusiri. Ngabana ifama Falcon Phone Center. Baliwo, banoba letama simu. Aga Tekino, Itel, ni Infinix. Ngaganoba katunda mchibanda mpula. Kutaileni mukash. Bakule tila masimu ga UK used. Ukugezanga Samsung, Docomo, Aquas, Oppo, Nebi Kebindi Kamala. Baga ane kumasa gagaibwe. Ukugeze kamuli, mutax pack, au kurumu 12B. Ukulingirizo weni ni stage yeyundu. Tina chindi, mchibu geche idinda. Olutuka kunizam road. Ngokuwa kunambeno. Zero msambi tanu msambu. Msambu ndala ndala. Mwenda inandala. Nibana ife. Aba Falcon Phone Center. Aba idio kutasa. Ena kwe yama simu agechi kuangala.
Transform organic money wane chijimu search koleba aba Africa Products Limited. Buwa kwese chijimu sachino, omulimi weya gala. Evidime yabiyaribi konye, biya meruka mangu. Chikeme imuli obutagwa, chemba kunikuibaribi atika ya tika, nga bikari kubala. Transform organic money wa, avinga kairo munimiro, yata angira nobuko kuida munimiro yo. Kubanga chikoreo mirungo omuli potassium, nitrogen, ni phosphorus. Chizirabu lawe kula mwa muntu, ni kuitaka. Chikoreo mintu ya fibia butonde, atenga chizirabu mbutua. Buti omulimi we nana, kabeji, obuboli, karoti, duma, evidandari, emwani, kota inemi indivinji nuka. Kamala, waita nile chijimu sacha transform organic manure. Ngatoso wala kuchifuna mwipumilo na viwetaga. Umulimiwe wala kumusa abuzi wa kubanga chijimu sacha no chidiamu chichupe echeru. Eranga kulikuwe chifana nye chinene cha green paper. Chawa andisi wa ministry ya agriculture. Eranga chakirizi wako esi wabarimi. Chifune maduka kuna gona katunde dagari ya bilimo kwa tole iwanga lionariona. Okumane visinga wabaku vila kuzira musambu musambu ina. Ina muenda, itanu ina, abili na munana. Oba zero musambu zero ina. Zero munana, munana munana, munana mukaga. Nivana ifaba transform organic manure. Aba idio
yo kutasa mbio bulimi.
Kumulirano, wali wa madi aga chenga ime. Nebi fensiri we dalu lira. Uruo ningo mana, njeriyo musudogwe tesete soku lumba. Ae totia, waire chiri chitio. Bakule teri mwami vaki soku tangiro musuda gwensiri. Emiaka miinjine inuma. Musuda gwensiri, guvaire chabula vei neriyo vula mwobu abana. Abali wansuwe miake tanu. Gachino ni chivanafuya, no kutovula mwobu iwe kubonkenke. Wabula government, ekule teire nkola. Ejo kwe yambisivo kutangiro musuda gwensiri. Erango kuchinga kuno, kujakuba kwa dozi na. Eriyo mwano we miezi omukaga emiezi omusanvu emiezi omunana n'emiezi 18 erote erabira ntiritangira abantu musuda gwensiri ngakote nendo iredindi kamala dina muita bulikuchinga kwa muga chalira kuigengeza eri kulira ino luna ko olwalero mwami vakisa wabwerere mukalamu atenga mwete FTF kutangira omwana wo musuda gwensiri mukagwa oneta bamukulwaniso musuda gwensiri ngakote nokumalayo dozi ina okumanya ebiwulawo kubira kwa aba ministry yebyobulamu ngobita ku 0800 000 mukaga.
Obuba kabuno, bukutusi wako, Busoga Health Forum, walala, National Leche Vyoblam, Nipath.
Vyo mrembe. Katino kakana. Kankwa njulile Boss Sounds and Events Management. Habari nebi umevi akabi. Mchivuga jinja. Nga ye events rubogora. Ekubebi sawe. Nebali kanga mwenama toga wawara. Habibi furu. Haba kusedi sakona barare. Chino chechiloto cha mwe. Ati eno ye kayora bantu. Kumukoro gwona. Erigwe wenaba dano nya saundi. Oline mikore jenja uro. Mbaga. Kwanjula. Kutikira. Rumbe. Ne mikore mirara minji. Tulina stage kakate. Kwa sana matara. Agamia miasa. Agamozora, kwejoli noroza ntika kuzimura. Eranga tulina tenti, sakone decoration ya womrembe. Office ya fe, eri hao kubosi saloon. Kuma irombiri, Kamuli Road, opposite Neja Frapeto Station. Mujinja site, okumanya bisinga wo. Usuna notuku idako kusimu ya fe. Kuziro msambu tano muenda, hasatu muemu, abili mutano, zero nya, nga ye fe.
Sounds and Events Management, brand.
Kaleo kali kuchenda katoneze mukaga Busoga and Radio moyo gwa Busoga nendo sima abateze mukisera kinonga mukatuli risabanange mwebali mwebali ddala okubako kuchenda katoneze mukaga Busoga and Radio akwati mutuliza tumugoberera mo programs dai fed tali da sabunda labucheere mnange nankubaire obwire bone court bujja kuba bwinogovu tichikulobera mnange kuva waka wanichugwe cheidinda kukubirizo kuingira kune jacket koti kutuwa wikao obutafuna mpeo ya kuncho eno Jacob Poultry Farm ebali tekijimu sa echa Jacob Organic Natural Fertilizer chikozi sa echitereza enimino daifu na ya msizo nene ya madi wetage jimu sa cha Jacob mkagwa tulizo yongere kumakungula gebidi mebju amaido duma ebidandali ni wali mechikado chetaga mjeka organic natural fertilizer jimse chomulembe chipaking mkilo makumi atane kila bine itano atenga enkosa yacho mnange nangwino era jeka akuwa bunji wena wena waichi jimsa chino wewe taga oso kubida omukulu jeka mwene kuziro msamu samvu ibiri asatuna isatu ziro mwenda chinana na ndala oba kuziro msamu ziro ibiri nsamvu nkaganwena makumiana oba ziro msamvu itano ibiri asatuna isatu ziro mwenda chinana na ndala otegere binje bisinga
umuhimbi juma mloko lengaruwa mwene David Lutalo oba kutusaka kadanyuma live concert lukoba kurukoba nga bagenda kuyimba nyimba za wezo no kuvajubata andikira pako ulwarero David Lutalo zene bandi yonna era nga tusubwa abazinyi abasanyusa ebyemizannyi mpaka z'obugaali omupiira n'ebirala batandikira wa makanga mu sente buyende nga mukago ogw'omwenda ate nga musanvu ogw'omwenda lujja kubola Sunday ku Grand Pagans 1 Bugembe maaso ga Cathedral ate nga bajja kumaliriza n'ekisaawe ekyekagumba ekamulinga 12 ogw'omwenda okuyingira mutwalo emitwalo ebiri n'emitwalo ataano emiryango gigula ku saa 12 ez'olweggulo tiketi gifuno ba teboyo bagikutegekere ku 0753 7 3 0 0753 7 3 0 biwagidwa The Answer Foundation kitongole kiigirize mirimu gy'omutwe wali ewakitaka
kale abeeru waluli ya St. Francis Hospital buluba wale abateseteso okulongosa empene okuvanga itano paka nga musanvu wena ina ine kizibu n'omunwa gwa kuterezebwa chebete empene oja maiso kubanga we wandisa oiremu okuba naka mwenu mwenu kai idukiranti kino kiwagira aba Smile Train International Smile Train International na batairemu ensimbi oba akabola ako kulongosa abantu empene kuba kuziro msambi 5 mukaga asatu, zero isatu, asatu na ina. Bobo idomuti ya na ina inempene, mubusoga ni Uganda wona wona, wate gezenti okulongosa kuno kulionga itanu, paka nga msambo mwezo gomwenda, ate kwa abwerere, toja asasula senti na yona mkulongosi wakuno, okuli wali St. Francis Hospital, ebuluba, okuvanga itanu, paka nga msambo mwezo guli kuido gomwenda. Kobi nambi 0 msambi 5, mkaga, asatu, zero isatu, asatu na ina waziro msambu mkaga, abina itanu ikumi, atana ina, otegele bisingao.
Watukende doku umulamu, watukende de mauli, etubade na umulamua, ogwa wakozi, chetu ise sudden job loss, obo mlimunga guwedeo, amangu dala, chichechi ino kudakao, mami irubala, bada tumenyede menyede, omukozi, vera sindiki dua, ewakamu mbeira zona, tubadde ku mbeera ey'okuba nti omukozi bamugambye nti tugenda kuddamu kukola leero naye n'otulaga nti alina okuwulirizibwa mu mbeera egwa mukowero then tudda ku kye ekya notisi kama wonga kutegeeza nti mugw'omwenda kampuni eri kugalowa mugw'omwenda olina okuba ng'ozingako ebibyo kiki nyini ekirina okuddako awo tubadde wali ku kasente kalina okuba nga bwe katyo kakuweebwa ddala nga obadde omaze mu kampuni bbanga awo tubadde
nti notice yenu esinzira ku ibanga lyokoze. Bobanga toweziza miezi mukaga. Weeks ibiri. Bobanga oweziza omwaka.
Omwaka mulamba ku myaka 5.
Mwezi.
Mwezi. Myaka 5 kweyongerayo
2.
2.
Okuswikawo.
So notice yo mukozi nti nja kule kule omwe ba miezi eba mu miezi 2. Then neyo kusasula omukozi okusasulwa yena ba 2 months
okay tuwe tusuika miaka 10 wena kuwa miezi 3
miaka 10
omukozi wo likuja
no
no omukozi sabo abali
kuemereza miezi 3 okay
but not see abasinga tujja twajiri ngiriranga abakozi tujja twerabira yo omukozi wena bwobanga tusoboire kuwa mukama wo notice nti buti katukobere lero anyolo okobyo ti
nkoye
nkoye
bana nkoze
lero ti 19
19
buti bale miezi 3 okuva buti
so ekitegeza 19 omwezi guba gwa kumeka ratata tanga ya 19
olino okomokola
ngampa ile notice
lero
So, iku minamuenda, oguo kumino mlala, au enkoma.
Oba, buwa nguenda uko malero rieni, wena sasulo mkozi sawe emieze satu ejo.
Emieze satu?
Aba singa tuchiri nginyanga tuwezo tiyo mkozi sana alino kusasura. Ayo wena buwa tomu wa ile notice. Eiteka, likugema. Weno lino msasura.
Aha.
Buwa nguenda kuja. Mubwangu tumuwaire ibanga
li tumuwaire ibanga li
kubanga yena endo ukwe tegeka
kutika ambuze chino mwami rubali nzebwe mpa notice inti nja zikize mirimo jange niwe era ndiko mokola mumieze sato omukozi sa wange busoga one radio
yes sir
ansa sula
mumieze sato ejo ngai womoe notice anti olino kusigala ngokola
nasigala nga ansa sula
omusala
ha
So chova yena boba ngomuwa irenga ngomukobi otindija etikuwa ire notice muwe msalo ugogwe miezi meka gwe andi kusasuire omutataganiza ali nono nyanyolo wundi
so ye mwena ina kunsasula emberi ye miezi 3 ku myaka jangai kumije mukoleire
emyaka 10 ja ukoleire ayino kusasula miezi 3 emberi
emberi
ayitina uwonka eriyo nebindi byayino kuwera ku webanga butinga ngai byantegeragana omulimu guwoire wo bakobye ati UCC
egairewo aha
alino kuwa transport au kuiza yozalibwa
direct aino kumpa transport
kuizayo bobo oli kujyo ininga ekitongole tidi wano mukolaye bakusaba
ovawa
ensibukoyo zerubale bwe Nile Bridge omugwe gwa
kuwa paka
china wampere na mwendwa
yovwa
but nae brother zelino okumpa transport
akwize china wampere
okusula emigugu jange
akwize china
wampere paka china wampere okulira ekyo kyona kyetagiswa yaba yukai na akasente butikebeta severance
nakali wako
ako kabaka akuteesa okusinzira kubo tukole
onte tagainya
kadu weyo
atukwe yebitwala
iteka tiliko bantu sente diti
tidira gamwendo
iteka liko bantu mwidati amamukolechi
mutese
mutese
zeso okuwanika na kadi mumpe obukaire 10
eyo inzote sai
bale bakanda
busogoni akoba
ati anyole tudakwa emtwala 3
ii
ati bana kubukaire 10 bwensabe muri kumpa kwa 3 gonka
byakutesa
buti eriya abantu kino kyo nakikone ko eriya abali abakozi ba East African Community amuni mogwa wao because yes. Ekitongole echo chamala chakola chi chafwao chaigala there are those scenarios ngati basasulwa eranga babanda government of Uganda redundancy yes up to today babanda government of Uganda
yes sir
idati basasulwanga abo bayambi bo batya
buti abantu eratu era kuiteka
iteka cherikoba
ekisoka ani yali omukozesa waibwe tulina okumunonya
yali government of, yali East African Community
buti tulina otyama ekintu ngekyo oluisi olwo olutalo tirirwanibwa muntu
mulala mulina oba bangi abakosebwa
mulina okwegaita mwaba n'ekiwandiiko
Echa walala
ulisi mwe mwata muku na ba mateka.
Baba yamba.
So
ngabwe mwali abakozi ba East African Community mulino okubanga muline kibine kibagaita nabona abalunji abekikola kwa bali ba Nyanza Texas laba Nightil. Bobe ikola mu mulimu balumba paka mukoti koti ya bawa ya bakoba basasulwe. I think up to now bakali kuwe boba kasente kaibwe
akabanda
akasente then inaba grain millers wano once wano abako abali abakozibona bieti baba sasula abo baya ukana bulungi
basasula kuna ebirungi byonange
abo basasula
basasula
basasula ababieti ndidukira kasente kaba webwa abasinga bonja abali abakozi babieti
butubona butya abo babo bate bagira
babali ba winding up wano gundi tobako basasula
Eri abajira mitendero abantu basasulwa bulungi.
Aba nayitiro bachabanja.
Bachabanja.
Koti ya umsango gwagwanga bawangudde.
Bawangudde omsango.
Abalagira abayirira rajuzi bayina olucheko libatu zaawo munjeru municipality awo muri bya mayor awo. Neeranga bakayana.
Obanaba
tugenda myako babiri. Ochanga koti
esa. Atenga buze abamu bafude.
Ekizibu nti buli yoko mokuru okusala
okusasula.
Okusasula. Nabandi funye musente edo batondoka
era kati abasinga waluwo bazukuru bayina letters of administration
abali kubanda
so Luis sente edo kyenda da sasulwa mangu dabanga dia
lubale inze gwe babinzo bubinge zena sasulwa
be
kairwachi tibampa atenga amazi myaka 10 kumulimo
kai bakuwa dacho bakubinze
timuli bala myaka jangu je maze kumulimo gwe
kasta eva sa ejetu eta summary dismissal
tisasulwa
ezira Chuo sasulwa chonka, ena kudoko zebutibwe lero.
Lweba minga lero.
Kutukugoba lero. Tukusasule na kudoko zepaka lero yu kumino muenda. Edo yukirizibu kusasula.
Mwami lubale, chino chimenye mwenye burunji. Chiri mbitongo lebya private waneri mu government. Amateka gegamu.
Amateka na amalalago.
Kubango hizo jira bote
Employment barua. Act.
Neba ekola ku government and private.
Barua neva mu permanent secretary nge imiriza wakuzibu. Na tugeza bugeza. Mumbere yobane ba not sewane kole chalone directive ezivu wa president katinga bya goba juza abentebe abentebe abo ati betegese atengo jeke cho kuba goba banji bali kuyolebwa bali kuba gema
ti ba ba ko sa popular dakitembe
ebiyo kwemere okugoba abantu of course ngecho chali mu directive
omukulu yakolati yakobanti Munonereze ku bantu abo akachiko kanonereza
bazula
nge mpapula de ba ingirira ku milimo dali tilitukana nakufuna milimo ejo awoti summary dismissal
ena okuba summary dismissal
yone eri ku akasa summary dismissal
sasuleyo butkai bakwe bakwechinga
wakozesa wafera
okusukusasula kukwebaza. Buti bali kwebaza acho okuleta empapula enkyamu.
Anti otukobye nti oluusi waluwa akajira jira kwao.
Akaachi.
Akawawa.
Kana kana ako akomuya yakotekali iko kugendera.
Ngukobye chosa sura chonka ena kudoko zipako luluko. Buti ababa civil aviation.
Buti be, kakatono, tutabajia mwini. Ndi nkolera mugaiga, mwiduka.
Yes, sir.
Mchala we ni bosi wange. Mumbere yo, ye mbera ira, aneguaniza. Nzena aloba.
Mwatabuka.
Ya minga.
Aye nge chukubingi sa muti mochidi.
Ochidi, nze mwene nendi diye chama change, chiri munda, mulubale sale nsonge.
Mwale, msango jino minje.
Msange jo.
Yes, ndi
chule.
Ya nkoba bulunyi ndi tuagana ne kugundi ro jeno.
Wadema.
Zila kandu, woo mkama wangoenda kunkolachi.
Aye mwami anyole.
Akandu, mlimoka agwenda.
Chizingizo, chizene mbitongole.
Nimbitongole.
Nga lady yuzimu. Yes.
Bwene beno mkazi ya nta kwa mani, ya nta kwa mani.
Eno kuruya yogena bindi.
Gande kwa mwene company, tini niba. Chijia kuminza.
Buti. Chendi dokuwa.
Chiza noba ni kumuwala kubosi.
Ato ulisi. Abantu wa okuloza anti basa adabu nkana abegwaniza.
Niba mama banube. Nava chala bona.
Begwaniza. Echikulunti. First of all. Echirimu private arrangement yo. Chanda ulo. Kubanga yo. Employment act yoru iste kolana amazima.
Kumanga, private.
mu private. Awe owe example ye iduka.
Iduka.
Omvubuka ye idatomu wa kuna appointment.
Batila kuwa londa mchari.
Ama kata iwe iduko le tambi kencho.
Nzo omvubuka wako la kufaa mwewa. Azira appointment.
Appointment ya azira.
Biali biya kutegira gana.
Biali biya tegira gana. Aye nga tulinao jetu etakai gentleman's agreement.
Agreement.
Yeriweyo.
Mumateka bakoba. Nti eriyo contract empandike netali mpandike.
Nti amunayo ojja kunnemira okuva wano paka wali.
Aha.
Buli mwezi njja kuwa emitwalo etaano.
Eyo contract aye zira wandise. Aye nga asobola okusibya. Otagituukiriza. Eyo ni gye tweta unwritten contract. Butini mwiduko Luis mubamu ya unwritten contract eyo.
Mpulira.
Omvubuka omulese tunda mwiduka lyange.
Buli mwezi emitwalo abiri.
Contract yewe ile.
Binebi ndi
mpandike. Aye mulina contract already.
So lovali ndikirizibwa okubingibwa nga ndobye muka bosi.
Buti of course kiba kikyamu. Muka bosi okwenda.
Abakoze musango.
Abakoze musango. Aye oluisi kai mumateke liyo chetu etanti embera. Eriwo teka abasobo seza akola
ki
kuba walala
wegoba
oyinzo obutegoba yimunzo ti amabuti ni boss
okumukobera ko
mwaikiriza gania
boss ki ko bali babiri
mwene mlimo
ono mchala
olibawo mchala
utakuyamba bulungi
omchala
jawa mukuru mwene
kuwanga mukuru mwene ayinzo ti amama amwate sawa ko okusinzerembera eri embera je mtukako ngenkola gana teka asobola ka
kwa mna babinza bawala afawala babingibwa ku mirimo olwensongeyo
echo ndichulira
nga bosa aliko bantu mna soko tereze mirimo wano
aye ngeri ya mateka gakuma kaya abantu
aye atena abala abandi bakozese echo okwendo okwiba makampuni
weba lino ole asala okukozese echo
abandi bosa anenda
aha kumbe taenda kula mimi
katwide
Jeka Poultry Farm abakuletera obukoko obuto okuva mu Netherlands bakuleteire broiler pre-starter 30% broiler concentrate 20% layer concentrate ni 10% layer concentrate eranga bakuleteira amaji amalunji agali mu kirungo kya proteins abajeka bali kuiganga road ku kaline ebingirire Stanley Road eri ku depot ya Bell iwali kwenda okwebuze ebisinga okyalira ya face daife eiganga tuagane kuiganga veterinary drug shop and feed store ni ku Enoch feed shop ate kalire yo Bula moji veterinary drug shop. Iwali ya kamuli. Tuka butu kekufamu ya ife. Awebu kwenge einuma wa kamuli girls. Ebi singa woku. Waku 0200. Chenda na muenda. Chinana na muenda. Ana na msamu. Jeka Poultry Farm. Ebi enko kutuwa abimala.
Bakagwa, tuogele kukuivutia lili mukagwa. Ii, mchewuli ile burunji. Reiko Cubes ku string. Aliwa no kugonza mfumba yo. No kuongela mwabu uomi. Reiko Cubes wabu uomu burunji boidi. Butibu terewa walala muka saketi kalala. Sika bugabu sike. Oyuze, omementu leka Reiko Cube. Kalala kukalala. Akalungibu oburunji. Tiwakari kuonuna. Era mulimu Ion Boost. Ayamba kukuma familia yo. Ngana muburunji. Karena akasiru kutaivuti mwifu. Fumbirolio. Funa Reiko Cubes ku string. Kuiduka liyo na liyo na ilikuli okumpi. Uwomese mele yoburi kisira. Reiko Cubes ku string. Echirunge chaburi kisira.
Akachiko kebio kulonda, aka Electoral Commission, kategeza bonna abawandisibwa okuvuganya ku bifo by'abakadde, abali n'obulemu ku mibiri gyabwe, n'abavubuka ku district, ku city, nti okulonda kwammwe, kwa kubaayo ku nnaku z'omwezi zino wa manga. Okulonda kw'abakadde, kwa kubaawo nga 15 ogw'omunaana, 2025. Okulonda kw'abantu abalina obulemu ku mibiri gyabwe, kwa kubaawo nga 18 ogw'omunaana, 2025. Ate nga okulonda kw'abavubuka, kubeewo nga 19 ogw'omunaana, 2025. Era nga abanaenyigira mu kulonda kw'abakadde, kwe kuli abali ku lukiiko lw'abakadde ku Gombolola mu Town Council ku Division ne ku Municipality nga n'abanenyigira mu kulonda kw'abantu abalina obulemu 12 gyabwe kwe kuli abali ku lukiiko lw'abalina obulemu 12 gyabwe ku Gombolola ku Town Council ku Division ne ku Municipality ng'ate okulonda kw'abavubuka kwa kuyisibwa mu nkola ya Electoral College ku District oba ku City ng'era abalina okulonda mu kulonda kw'abavubuka kwe kuli ssente bw'abavubuka ku buli Gombolola Town Council Division Municipality ne mu lukiiko lw'abavubuka olwa Youth Council omuwandiisi ku nsonga z'abavubuka bachala ku Gombolola ku Town Council ku Division ne ku Municipality omuwanika w'ebyensimbi ku lukiiko lw'abavubuka ku Gombolola ku Town Council Division ne ku Municipality n'omuvubuka omu aliko obulemu eyakakasibwa n'alondebwa ebibiina by'abaliko obulemu ku District oba ku City abanaakiikirira abayizi babiri okuli n'okuba omuwala eyalondebwa Uganda National Students Association ku District oba ku City n'ekirango ekyenjawulo kikomyawo
Subiro kutandika okulunda. Rwandi etaze okumana kupiga magana kukulunda. Neutrino Va Limited baliwo okuyamba. Okusingira la layiwe. Omwayiwe bino nibye waka. Nga bakutuusaku emere y'ebisolo. Ebirunga ebikozesebwa okutabula emere eno. Balina obukoko obw'olunaku olulala. Eddagala eridandaba ebisolo. Ebintu ebikozesebwa ku faamu. Emere y'embwa n'emere y'engege. Baagaane ku Gokalwe Road okulingira Main Street Primary School. Eidinda. Oba ojje ku Jekka Animal Feeds Eidinda. Kwikanga Road opposite Bank of Baroda. Okumana ebisinga ku Neutrino Va Limited bakubire kuku. 0752 Ibiri satu mukaga, mwende ina mukaga. Oba, 0 ndala, ndala mukaga musambu, munana mukaga ibiri. Neutrino Va Limited, nutrition, health, profitability.
Emitendere joku funuluku suroku zimba, lina amala uo, na nkazungana ku district, emirundi mukaga.
Uncle Dan,
buzibuchi, olibulu njaye? Ndi muko uu, kuzungana kuonka, ikirira, yambuka, lete mpapula dino, leta dire.
Ai Uncle Danny, rachito kozi sankola ya BIMS.
BIMUZI, nichi.
Building Industry Management System. Tabu ya mpapla doku online. Ofune PRN. Erosa sulenga weyambisa mobile money. Oba banka. Ofune oluku salwa e-building. Chonka chitio.
Chonka chitio ku online. Wabati wakari kuzungana.
Hawa ire. Olimu kula kulania. Wefunire e-building permit yolu alero. Nga weyambisa nkola ya BIMS. Ingiro mkutu. Kwa BIMS.go.uk. Otekwe mpapla doku. Eroku. Kuvere doku sabako, mutendera kumutendera. National Building
Review Board. Safe building, better living. Everybody's celebrating the new face of protection. Dello and Havilin quality engine oils from Caltex. Keep your engine protected at all times. Choose Dello and Havilin.
Caltex products are available through authorized distributors from all over Uganda.
Mose na idwire vye tagevi takoma. Uwe tagaye chokole chindi kumbali. Oyenda akalimaka na kusobo zoko la kwevi ndirero.
Hook agent wa insurance omutongoli.
Mariza certificate yovu kugumu insurance. Okuva mu insurance training college. Okakasiwe insurance regulatory authority. Okumana ebisinga u. Baku vire kuku 0 musanvu ina. Musanvu ndala mukaga. Mwenda musanvu ina. Ova weleza email ku admissions@itc.sc.ug.
Are you
tired of missing out on your favorite shows and updates from Busoga One Radio? Get the Busoga One Go app now and stay connected 24/7. With the Busoga One Go app, you can listen and watch us live anywhere, anytime. Get the latest updates on news, entertainment, and more. Access exclusive content and behind-the-scenes footage. Download the Busoga One Go app now on the Google Play Store or visit our website at www.busoga1fm.com. You can also catch us live 24/7 on the Afro Mobile app, your TV channels app, and on social media. Follow us on Facebook at 90.6 FM Busoga One, on TikTok Busoga One Radio, on YouTube at Busoga One Radio. Busoga One Radio, Omoyo Gwa Busoga.
Busoga One
Chenda Akatoneze Mkaga Busoga One Fama Omoyo Gwa Busoga
Ebu Esawa Diri Meka
Esawa Yiri Edo Kuncho
Fuka Yivesta Uo Niye Mtieni Momo Nga Wesiga Mwakapia Akataika Wansi Wanu Suluku Oingiza Magoba Ulinuna Ku Osobola No Kweto Olera Yu Akapia Ku Unawona Woke Endera Nigaba Star Chikuminka Gana Itano Star Musavu Hash Oloonde Ku Yivesta Uo Hako Zesa Mtieni Momo A Enkola No Mkwa Kulizo Biko Beredua Mtieni Awalala Tituko Mezekeka
Busoga One Radio, tulunga mizibu echitongole, echa Uganda Communications Commission.
Agomu mpopula, gakuwe chifana ni echitufu, ensibwe yemereire, kale tichenda,